Blog Talk Radio.
Bavandimwe turi kumwe muri iki kiganiro inkuru nziza nongeye kubaha ikaze nongeye kubasuhuza kuri radio Iteme kandi nkomeje kubifurisha imigisha y'Imana muri uyu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe. Uyu mwaka Imana yongeye kutwemerera kugeramo, kandi nkaba nkomeje kubahugurira no kubahagurukiriza kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, umukiza n'umucunguzi wacu, kuko nta handi agakiza kabonerwa uretse muri we. Uyu mwaka rero uzakomeze kutubera umwaka wo gukomeza kuba muri Kristo no kubonera agakiza muri we, nk'uko yagateguriye, nk'uko yakaduteguriye, kuko ni twebwe yagateguriye. Nanone muri kumwe nanjye Simeoni ndwaniye muri iki kiganiro inkuru nziza. Reka dusenge. Mana yacu, muremyi wacu, turagushimye cyane muri uyu mwanya. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana itwumva, tugushimiye kuri Imana idusubiza iyo dufite ibibazo ukabikemura, tugushimiye kutwakira uko tuje kose, twarashayishije, turi abanyabyaha, tutari tunakwiriye imbabazi, ariko wowe uraziduha kuko uri Imana ibabarira, uri umunyambabazi, uri Imana y'urukundo. Turabigushimiye cyane muri uyu mwanya. Twongeye kugushimira yuko turi mu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Ntabwo ari uko twakiranutse byatumye tuwugeramo, ahubwo ni uko uri Imana nziza, Imana idukunda, Imana idashaka ko turimbuka, Imana ishaka ko tuzabona ubugingo. Ni ukuri ubishimirwe Mana. Uyu mwanya turagusabye kugira ngo dushorere mu cyigisho tugiye kwiga, kugira ngo twigishwe nawe, kugira ngo tube muri wowe muri byose, byambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu. Amen. Icyigisho dufite kwiga nonaha kiravuga ngo ugamije iki muri uyu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe? Ugamije iki muri uyu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe? Iteka iyo umwaka mushya ugeze, abantu benshi usanga bibaza bati, ese umwaka nzawukoramo iki? Umwaka nzawugenza nte? Umwaka nzawubonamo ibingana iki? Nzawukoramo ibingana iki? Priorite zanjye zizaba izihe? Ndetse ugatangira ugaplaninga ugereranya n'umwaka urangije, uvuga uti mu mwaka ushize iki n'iki nagikoze neza, uyu nguyu nawo nkwiriye kugikomeza ntikinshike. Cyangwa se uti iki n'iki mu mwaka ushize ntabwo cyagenze neza, ariko muri uyu kigomba kugenda neza, ngomba kugitsinda, ubushize cyaransinze. Niko bimeze abenshi, niko bigenda, niko tubigenza. Ndizera ko buri wese muri twebwe yatangiye gukora planning cyangwa se gutegura resolution z'uyu mwaka mushya. Niba utarazitangira, ndibwira kuri hafi no gutangira kubiplaninga, gushaka ibishya byo muri uyu mwaka ibyo ari byo, ibizakuranga muri uyu mwaka ibyo ari byo. Uyu mwanya rero bavandimwe, nkabangira ngo nzi ko buri wese afite resolution nshya nyinshi, afite priorite nyinshi, ariko ndagira ngo mbafashe gutoranya priorite imwe. Dufatanye gutoranya priorite imwe iruta izindi zose, tuyihanga amaso twese dufatanirije hamwe, kibe kimwe kiduhuza kandi kituranga twese muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, kibe icyo turangamiye twese. Ndabibasabye kandi uko tugenda tuganira niko tuzajya tukigarukaho kugira ngo turebe aho tukigejeje. Icyo ngicyo nta kindi ni iki ngiki cyitwa ngo gusabana n'Imana birenze ibyari bisanzwe. gusabana n'Imana birenze ibyari bisanzwe. Ngiyo priorite yacu y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe niba mubinyemereye, kuko nta kindi kiruta icyo ngicyo dushobora kugira priorite na kimwe. Nta kindi gishobora kutugirira akamaro kirenze iki ngiki na kimwe. Muri uyu mwaka wose, niba tutari twarigeze tubigira muri iyi myaka ishize, kibe priorite yacu muri uyu mwaka wa 2021, kuko nitukigira kandi tukakigeraho, tuzaba tugeze kuri byinshi cyane, ndetse tuzaba tugeze kuri byose. Ndababwira impamvu nagihisemo, nakihitiyemo, kandi namwe nakibahitiyemo kugira ngo dufatanye urugendo. Impamvu ni iyi, nuko uwasabanye n'Imana abafite byose atabuze na kimwe. None se muri Matayo igice cya gatandatu umurongo wa 33 mu nkuru nziza ibonekamwo, ndetse no muri Luka igice cya 12 umurongo wa 31 haravuga ngo, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ibyo byose bivugwa byavuzwe mu mirongo ibanza, ni ibyo ku ibyo tuzarya, ibyo tuzambara, ibyo inzu tuzabamo, ibyo tuzageraho, ibikorwa tuzageraho, ibyiza tuzabona, ibyo tuzakora byose n'ibyo tuzageraho byose, ibyo tuzakenera byose n'ibyo tugomba kuzahabwa byose tuzabyongererwa, ari uko tubanje bwa mbere na mbere gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibyo bindi byose Imana yadusezeraniye yuko tuzabibona nidukora iyo priorite, uku gusabana n'Imana birenze ibyari bisanzwe. None ibibazo ni bibiri. Ikibazo cya mbere, gusabana n'Imana ni iki? Reka mbanze nyisubize, tugisubize ntarajya ku cya kabiri. Gusabana n'Imana, reka tubanze tubigereranye no gusabana n'umuntu. Iyo ushaka gusabana n'umuntu, urabanza ukamugiraho ubucuti, ukamucudika, mukaba inshuti. Kuba inshuti ntabwo necessarily bisobanuye gusabana. Mushobora kuba inshuti ariko mutaratangira ikintu cyo gusabana, kuko gusabana ni ikindi kindi, nicyo mu Cyongereza bita intimacy, mu Gifaransa intimité, mu Kinyarwanda akaba ari byo byitwa gusabana. Urabanza ukagira ubucuti n'umuntu, mukajya muganira, mukajya muvuga ibyo muhuje, mukagendera hamwe, mukaba inshuti. Noneho hazamo ikintu kibahuza kiremereye kandi gikomeye, kikagenda kiyongera kiyongera uko ubucuti bugenda bwiyongera. Noneho hakaza kujyaho ibyo kuganira kwa buri mwanya, kuganira. Ngira ngo no mu nshuti zacu dufite muri iyi si, iyo ari inshuti wishyikiraho cyane, iyo urayo utavuganye nayo, iyo urayo utaganiriye nayo, wumva nta mahoro ufite. Imana rero nayo, kugira ngo dushobore gusabana nayo, tugomba kuyishakaho ubucuti, tukayihanga amaso, tugatangira tukayiganiriza. Mu kuyiganiriza tukayibwira ibituziga byose, nk'uko uvugana n'inshuti yawe, ukayibwira ubivanye ku mutima, hakaba communication intime, ya intimacy ikaza, kwa gusabana kukaza. Uko murushaho kugenda muganira, intimacy ni kwirushaho kugenda yiyongera. Imana ukayifungurira umutima wawe n'ibitekerezo byawe kurushuko, ndetse ufungurira inshuti yawe magara yo muri iyi si. Tugire icyo uyihisha, tugire na kimwe uyihisha. none se abanyarwanda ntibavuga ngo nta uhisha uwahishaho imana se wayibuyihishaho iki wabuyihisha iki imana yakuremye imana ikuzi wese wese imana izi n'umubare w'umusatsi wawe imana ikuzi kuruta uko wiyizi inshuro ibihumbi none se wayihisha iki nta uhisha uwahishaho ibyo bikaba mu masengesho muri make uku gusabana n'Imana ni ukuyiha igihe bavandimwe dutangire duha Imana igihe tuyiha igihe iragikeneye natwe kandi turagikeneye ndetse birushijeho dushaka ahantu tuvuganira nayo tuganirira nayo ntituyirimanganye ngo tuyihe iminota itanu icumi dushaka igihe gihagije tuganire nayo tuyibwire n'akari murori twe gutinye no kuyibwira ibyo wakuyibwira ngo ni amafuti imana ko ikomeye cyane ndayibwira utunutu yibwire twose erega ishaka no kutugerageza kugira ngo irebe niba turi sensere none se wibwira yuko ibyo ngibyo byose uyibwira n'utwo twose uyibwira ko hari ikiyobewe na kimwe irabizi byose ariko ishaka kureba uburyo tuyifungurira umutima kugira ngo irebe sincerite yacu irebe uburyo tuyizeye irebe uburyo tuyiringiye irebe uburyo twiteguye kuvugana nayo gihe igihe ushaka ahantu hatuje ari urangamiye yonyine ari utekereza yonyine kandi noneho ubigira akamenyero ubikore buri munsi ubikore buri munsi igisubizo cya kabiri ahubwo ikibazo cya kabiri icya mbere cyari gusabana n'Imana n'iki cya kabiri ni ibi ngibi se maze kuvuga nabikora nte ngo mbigereho twabikora dute kugira ngo tubigereho kugira ngo dushobore gukora ibi ngibi hari intambwe zigera kuri eshanu intambwe zisa intambwe zegeranye cyane intambwe zuzuzanya intambwe ya mbere shaka ahantu hatuje twari tumaze kubivugaho shaka ahantu hatuje hiherereye ahantu hatarimo distraction izo arizo zose hashobora kuba muri salo yawe y'inzu yawe hashobora kuba muri chambre ya kushe hashobora kuba muri family room hashobora no kuba muri basement niba ari basement wateguye ikaba ari nziza ushobora kuyiganiriramo n'Imana gishobora kuba icyumba wateguriye kubw'ibyo akaba ari cyo wateguriye Imana ko muzajya muganiriramo hashobora kuba atari mu nzu ahubwo ari hanze ku musozi ndetse munsi y'igiti runaka cyangwa se ahandi handi hiherereye hatarimo distraction izo arizo zose ukabona ko wahahisemo ko ari ahantu heza ushobora kuganirira n'Imana intambwe ya kabiri nujya kujyayo haba muri icyo cyumba wahisemo haba se aho hantu hanze y'iwawe cyangwa se ahandi hariho hose wahisemo kugira ngo uganirire n'Imana genda ufite Bibiliya igitabo cy'Imana nushaka ujyane Bibiliya nk'igitabo nushaka ujyane smartphone yawe niba waramimenyereye kuba ari ukoresha kugira ngo ushobore gusomeramo Bibiliya nta kibazo icyo ufite ariko ari Bibiliya ube uri kumwe nayo maze abenshi ibibanogera nibyo bahitamo barabanza bagasoma niba ari byo uhitamo niba ari byo nawe wemera kandi ukunda banza usome ariko mbere yo gusoma ubanze ugire isengesho rigufi usabe kugira ngo umwuka wera akubashishe kugira ngo wumve ibyo usoma kandi ubishyizeho ibitekerezo byose soma ijambo ry'Imana. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kuganira n'Imana. Soma ijambo ry'Imana. Ndetse numara gusoma umwanya ariko kora uko ushoboye kose ibitekerezo byose ubyerekeze kuri yo. We kugenda ujya hariya na hariya na hariya mu bitekerezo aho kuko ibyo ngibyo bibaho cyane ndabizi kuko nanjye bimbaho ahubwo urangamire Imana yonyine. Icyo gihe cyose ukihe ibitekerezo byawe byose biyoboreho kandi wabisengeye wamaze gusaba umwuka wera kugira ngo akuyobore. Ntabwo ari ukukuyobora kugira ngo wumve icyo usoma gusa, ahubwo anakuyobore agufashe kugira ngo we kurangarira ibyaha na hariya, ahubwo urangamire Imana gusa, urangarire Imana gusa. Usome nugeza hagati uhagarare maze utuze, ndetse nushaka ufunga amaso ibitekerezo byose ubishyire kuri yo wumve ikikubwira, uganire nayo. Kuganira ntabwo ari one way, ntabwo ari one way, ahubwo ni reciprocity. Nukuvuga n'Imana ikakubwira. Tega amatwi, gera hagati uceceke uyihe umwanya ibitekerezo byose ari weyo biriho maze wumve ikivuga. Izakubwira, izakubwiza ijwi ryongorera, izakubwira kukubwira mu ijwi ryo ritoya, izakubwira mu mutima, ikubwira icyo ishaka kukubwira nawe uyitega amatwi. Abaefeso igice cya gatatu umurongo wa 20 ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Imbaraga zayo se zingana iki? Imbaraga zayo ntabwo zigira akagero, ntabwo zigira iherezo, ni nyinshi cyane. Izidukoreramo niba dutanze umwanya, niba twemereye iyo mbaraga kugira ngo idukoreremo, ntigira akagero, ntigira iherezo. Igukoreramo, igakomeza ikagukoreramo ubutahagarara, ubutarangiza. Ingingo ya gatatu, noneho fukama uganire n'Imana mu masengesho. Ndetse niba uri comfortable kuba ufite ibyo wandika bikurikije ibyo ushaka kuganira n'Imana, kuko bishobora kuba byinshi ukaza kudashobora kubyibuka byose mu buryo usenga, we gutinya kwandika, ubyandike, ukore listi, hanyuma uganire n'Imana. Ujye umamaho akajisho nibiba ngombwa, niba wumva uri buze kubibwira byose, ukeneye kubibwira byose kugira ngo muganire. Nugeraho ndetse uceceke wumve ivuga, uyibwire, uyibwire, uceceke ikubwire nayo, muganire, uyishime. Sinzi mwebwe ariko jyewe ahari ikibazo nababaza ngo wari wasenga ukaganira n'Imana warangiza ukumvuguwe neza ufite amahoro? Ibyo byambayeho kenshi kenshi cyane, nkaba nari mfite ibintu bindemereye ariko nasenga narangiza namaze kugira umutima utuje numva nashubijwe byarangiye, mfite amahoro asesuye. Ni ukuri nta mahirwe, nta mahoro nko gusenga ufite certitude y'uko Imana yakumvise, y'uko yagushubije, wumva ufite amahoro atangaje. Ibi byambayeho kenshi, nawe bizakubaho niba bitarana kubaho cyangwa byakubayeho. Ni ukuri fata igihe ubwira Imana, Imana irumva kandi irasubiza. Hafi ya twese muri twebwe dufitiye experience yo kuvugana n'Imana no gusubizwa nayo. Ganira nayo umutima wawe ariho uriho nyine, uyiganirize muganire. Imana yiteguye kukwakira igihe icyo ari cyo cyose. Mwibuke kandi ko Yesu atwite inshuti ze bavandimwe. Yesu atwite inshuti ze, none sikiruta icyo ngicyo ni kihe? None sicyatuma utayibwira n'akari murori ni kihe? Icyatuma utayibwira icyo utekereza cyose ni iyihe? Kandi Yesu akwita inshuti ye. Mu nkuru nziza nk'uko iboneka muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 14 na 15, Yesu ubwe yaravuze ati, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Umurongo wa 15 ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbita inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. None se sibyo? Ninde mugaragu shebuja yari yabitse ibanga rye? Ninde mugaragu shebuja yari yatinyuka kubwira imigambi ye yose ngo abaze imigambi ya shebuja, ngo abaze ibyo ashaka kuzakora, ngo abaze ibyiza mubikiye? Umwana niwe ahari byabaho, ariko si umugaragu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, sinkibita abagaragu. Habe na gato, sinkibita abagaragu, ahubwo mbita inshuti, kuko inshuti niyo ubitsa ibanga. Inshuti niyo ubwira kari murori. Inshuti niyo ubwira twose, niyo ubwira byose. Yesu Kristo atwita inshuti ze. Kubw'ibyo mubwire byose, mubwire twose, ntugire akusiga na kamwe. Abanyarwanda bati ntawuhisha uwahishaho, ndetse bati uwibwira umuzi ntavunika. Imana iratuzi, niyo yaturemye, niyo yaduhaye ibyo dufite byose. None se kwa kuzi kwikuzi, ndetse ikaba izi n'ibyo ukeneye byose, n'ibyo uyibwira n'ibyo uyisaba byose irabizi, ariko ishaka kubiyibwira. Birayinezeza cyane, kandi tumenye yuko ishaka no kutugerageza, kudutestinga, kugira ngo irebe sincerity yacu, irebe uko tuyikunda. None reka tuyibwire twose. Urayihisha se kandi bizi byose? Urahisha uwuhishaho? Urayihisha kandi kuzi wese? Yibwire we kuyihisha na kamwe. Banza ukore izi intambwe eshatu mu gihe usenga. Intambwe ya mbere, praise, singiza Imana, yihimbaze kubw'ibyo yakoze, kubw'ibyo yaremye, kubw'uko yakuremye, kubyo yagukoreye, yihimbaze. Intambwe ya kabiri, yishime. Numara kuyihimbaza, uyishime. Uyishimire ibyo wagezeho, uyishimire ibyo yagukoreye, we kwibagirwa ibyo yakoze no mu myaka na 30 ishize. Njya nkunda kwibuka uburyo yankijije indwara. Nagiye indwara z'ibikatu ziteye ubwoba, zagombaga kutuma ntakiri mu mubiri w'abariho. Nkabyibuka bimwe byabaye mu myaka myinshi cyane ishize, 40 ishize, ariko nkunda kubyibuka nkabyishimira buri gihe, kuko ntabwo nzabyibagirwa. Ni ibintu byagombaga kumpitana, ariko irabinkiza. Wibuke igihe yakugiriye ubuntu, ikaguha agakiza, ikaguha kuyimenya. Ukomeze ubishimire, ubishimire we kurangiza. Wibuke ibyo gukorera uyu munsi, ubishimire. None se, ese icyo wabona udashimira Imana ni iki? Intambwe dutera ni yo. uyu mwuka turimo duhumeka nonaha niyo ijambo tuvuga kugira ngo risohoke rishobore gusohoka niyo none se icyo tutayishimira ni iki kujya ku buriri umuntu akaryama agasinzira ntagira icyo yumva kimuzengurutse icyo ari cyo cyose bugacyo ukabona urabyutse ubwo se wavuga iki koko niyo ishime iyo ni intambwe ya kabiri mu misengere yacu ingingo iheruka noneho saba ariko nyamuneka ntugapfuka mugiye gusaba gusa kuko banza wibuka ibyo Imana yagukoreye kuko warayisabye kandi yaraguhaye kenshi cyane byinshi cyane ibuka n'ibya kera ibuka nibyo mu mwaka ushize cyangwa mu myaka ibiri ishize mbabarire ibuka nibyo mu kwezi gushize ibuka byose ubishimire noneho ubone kuyisaba usabe ibyo ukeneye gusaba izi ngingo eshatu cyangwa izi ntambwe eshatu zo gusenga ni nziza cyane cyangwa se ibi bice bitatu bigize gusenga kwacu ni ngombwa tugomba gupraisinga tugomba gushima tugomba gusaba intambwe ya kane mu gusabana n'Imana harimo no kuririmba kuririmba bavandimwe kuririmba ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu Imana ishaka kuri twebwe twese ni ikintu kandi Imana ikunda twibuke ko Imana yaduhaye amajwi kugira atari ukugira ngo tuvuge gusa igihe tuganira hagati yacu ahubwo ari ukugira ngo tunayihimbaze tuyiririmbire ugiye mu ijambo ry'Imana Bibiliya yose irimo kuririmba kuririmba natangajwe no kubona ko Imana ubwayo yafashe igihe ibwira Mose iti ngwino nkwigisha indirimbo yigisha Mose indirimbo irayirangiza imaze kuyirangiza iramutegeka iti genda nawe uyigisha Abisirayeli Mose aragenda ayigisha Abisirayeli indirimbo Imana yari yamwigishije ariko reka mvuge ku mudamu witwaga Miriam ijambo ry'Imana rimwita umuhanuzi kazi uyu ni murumuna mushiki wa Mose akaza yari na mushiki wa Aroni Miriam mu kuva igice cya 15 murongo wa 2021 tubona ikintu yahakoze gikomeye cyane ariko noneho usomye igice cyose cya 15 kikubwira Abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura bambutse ababisha babo babari inyuma uwa nyuma w'Abisirayeli n'uwa mbere w'Abanyegiputa basaga n'abari kumwe kuko uwa nyuma w'Abisirayeli yambutse uwa mbere w'Abanyegiputa nawe ari hafi no kwambuka ari inyuma ye ari kumwe Isirayeli amaze kwambuka Imana irekura amazi ubwo uwa nyuma w'Abanyegiputa nawe yari amaze kwinjira mu mazi amazi arabatwara bose Abisirayeli ntibashoboye kubisobanukirwa byabaguye gitumo kuko bari bazi ko barangiye mu buryo bwa kimuntu bari bacitse intege ndetse bavuze bati Imana yatuvaniye mu Egiputa kuturimburira hano none ababisha bacu batwiciye hano ariko Imana ibakorera igitangaza igitangaza kitari cyarigeze kiboneka namwe ni mu bitekereze byari biteye ubwoba Abisirayeli bamaze kubibona bashaka ba bandi bari babakurikiye barababura abenshi bari batangiye kuraga abandi bari batangiye gutaka abandi bari batangiye kuganya no kuvuza induru ndetse bati turashize ariko Imana ibakorera igitangaza ubwo ngo bagiye biremya inga urugamba ba baragenda bakambika hamwe aho ngaho ku nkengero y'inyanja itukura bararongera basubiza amaso inyuma barareba barumirwa bamaze kumirwa Mose ngo atera indirimbo ntekereza ko ari indirimbo bari basanzwe baziranyeho atera indirimbo abisireli bose baramufasha kandi nubwo baba batayiziranyeho Imana ishobora kuyibigisha bakayimenya bakayiririmba ngo atera indirimbo barayiririmba 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 bararyoherwa baratwarwa ariko icyo nshaka kubabwira mu gihe bari batararangiza umuhanuzi kazi Miriam ngo bimwanga mu nda asanga akwiriye gukora ikirenze icyo ngicyo bitari ukuririmba bahagaze hamwe ahubwo ko akwiriye no kubyina akabyinira Imana maze ngo Miriam arataraka asohoka mu iteraniro yari afite inanga yakoreshaga asohoka mu iteraniro ayicuranga aririmba ijambo ry'Imana ku murongo wa 2021 uravuga ngo abagore bose n'inanga zabo bamusohoka inyuma bamugaragiye bamufasha kuririmba bamufasha kubyina no gucinya umudiho bararirimba barabyina babyinira Imana haleluya nukuri Imana ishaka ko turirimba tukaririmba byaba ari na ngombwa tukabyina tukayibyinira bavandimwe uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ugamije iki maze kukubwira no kuguhitiramo icyo tugamije twese icyo tugomba gukurikira twese icyo tugomba kurangamira twese uko tungana uyu mwaka tukazagikurikirana tukareba mu by'ukuri niba twarasabanye n'Imana birenze ibyari bisanzwe intambwe ya gatanu yo gusabana n'Imana ni ukujya mu rusengero bishoboka ko haba ari mu rusengero rugari cyangwa runini rurimo abantu benshi rushobora no kuba ari urusengero rutoya rw'imuhira insengero z'imuhira nazo ziremewe kandi zirakora igihe uhura n'abantu bakeya baba 20 baba 10 baba 5 baba 100 baba 300 baba bangahe urusengero rw'imuhira cyangwa se aho mwahurira hariho hose haba munsi y'igiti cyangwa ahandi hariho hose kugira ngo uhure n'abandi mufatanye gusenga kuko gusenga muri benshi murenze umwe birafasha cyane bitera ingufu ubuhamya butangwamo burafasha burakuzamura ibivugirwamo biragufasha kuko muba mwagiye gufashanya urusengero narwo ni intambwe yindi yo gusabana n'Imana nyamara kandi ntabwo twakwibanda gusa ku byerekeranye no kwiherera ngo ujye ahantu hatuje ushaka ahantu umuntu wari wese atakuderanja ngo abe ariho ujya kuganirira n'Imana cyangwa se ngo ujye mu rusengero abe ariho ujya kuganirira n'Imana ngo ibyo ngibyo nibyo bizaba ibyo nyine gusa ahubwo dushobora no kwagura definisiyo yo gusabana n'Imana kuko dukeneye gusabana n'Imana mu buryo bwose muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 mu buryo bwose dushobora rero iyi definisiyo kuyagura nanone tukavuga ko gusabana n'Imana bitagarukiye aho ngaho muri izi ngingo eshanu maze kuvuga ahubwo yuko dushobora no gusabana n'Imana aho turi hose mu buryo bwo kwagura amarembo tukaganira n'Imana aho turi hose umunsi wose kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ibyo turimo byose ibyo dukora byose ibyo tuvuga byose tukaba tuganira n'Imana nibyo kugira ngo ushobore kuganira n'Imana aho uri hose mu gihe cyose utari hahandi wi wagiye kwiherera ngo wihererane n'Imana mu gihe cyose utari mu rusengero rwaba urusengero runini murimo muri abantu benshi cyane rwaba urusengero rutoya rw'imuhira cyangwa se munsi y'igiti cyangwa se ahandi hose wahuriye n'abantu bagenzi bawe mufatanyije muhuje kwizera musengera hamwe ushobora no gusengera aho uri hose uko ni ukwagura amarembo yo gusenga ni ukuvuga ngo aho uri hose ukaba uri kumwe n'Imana uvugana n'Imana niba uri muhinga ukaba uvugana n'Imana niba uri mutema ibyatsi ukaba uvugana n'Imana niba utwaye imodoka ibitekerezo byawe bikaba bivugana n'Imana birashoboka rwose urwambere rw'abatesalonike urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abatesalonike igice cya gatanu umurongo wa 17 ngo musenge ubudasiba musenge ubudasiba gusenga ubudasiba ni iki gusenga ubudasiba ni ukuganira n'Imana aho uri hose hahandi twavuze hatanu cyangwa se mu buryo butanu muri za ntambwe eshanu twavuze haba nahuri ahariho hose ni ukuvuga ngo urimo utema ibyatsi urimo ugendagenda ku mbuga yawe cyangwa se hanze urimo uganira n'abantu urimo utwaye imodoka cyangwa se uhinga cyangwa se ukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa se uri muhira utetse badamu n'abandi bose bateka ushobora guteka uvugana n'Imana ngo musenge ubudasiba ni ukuvuga gupratika presence y'Imana aho uri hose igihe cyose dukwiriye kwiga kandi dukwiriye gupratika presence y'Imana muri twebwe ibihe byose twaba turi twenyine twaba turi ahantu turi twenyine twiherereye twaba turi mu mirimo ya buri munsi aho turi hose Abayefesi igice cya kane umurongo wa gatandatu ngo hari w'Imana imwe niyo data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi uturimo twese bavandimwe uyu mwaka wa 2021 ube umwaka wo komatana n'Imana ube umwaka wo gusabana n'Imana iyi niyo resolution iruta izindi zose niyo mbahitiyemo niyo nanjye nihitiyemo kandi tubizirikane tubishyire kuri gahunda tumenye ko gusabana n'Imana ari byo dukeneye banyarwanda aho muri hose twababaye mu buryo bwinshi cyane twababaye ntabwo umuntu yabijyamo ngo birangize ubanza turi ishyanga ritigeze ribona umunezero niko nabyita ariko Imana ishimwe kuko kenshi twagiye tuwugira muri yo kandi n'uyu munsi dushatse twawugira muri yo niyo mpamvu dukwiriye gusabana nayo muri uyu mwaka kuko itubikiye byiza byinshi uyu mwaka w'2021 tuyisabe kugira ngo uzabe umwaka w'amasezerano amasezerano yadusezeraniye umwaka wo gushobora guhura kugira ngo dusabane tuganira iby'ibyizi dukorera wo kongera guhura ndetse guhurira mu gihugu cyacu cya gakondo kugira ngo twongere tuyihimbaze ntabwo ari uguhurira yo gusa kugira ngo twinezeze cyangwa se kugira ngo twihimure abatugiriye nabi cyangwa se kugira ngo dutarange ubutegetsi bubi bwatugiriye nabi bwatwishe mu buryo bunubu cyangwa se ngo dukore ibi nibi reka da nuko kugira ngo duhurireyo dushime imana duhimbaze imana ibi ni ibintu abanyarwanda batigeze bashyira imbere ariko igihe kirageze kugira ngo tubishyire imbere bavandimwe guhimbaza imana gusabana n'imana komatana n'imana uyu mwaka tuwugira iby'ibyo ngibyo dusaba imana kugira ngo uzabe umwaka wo gusabana nayo umwaka w'ibisubizo byose Imana yadusezeraniye kugira ngo tuzasubizwe umwaka wo kuzagera iwacu why not umwaka wo gukomeza kuyishima no kuyihimbaza umwaka wo kuyibyinira umwaka wo kuyihimbaza umwaka wo komatana nayo umwaka wo kubana nayo ubudatandukana icyo kirabuze mu banyarwanda icyo kirabuze muri twe turagikeneye kandi bikwiriye guhera nonaha tukagishaka tukakigira kwirirwa abantu bijujuta byagenze bitya na bitya abantu batubujije ibi nibi batubujije gakondo bagize bati ntacyo bizakugezaho na kimwe kwijujuta ntawe byagize icyo bigezaho komatana n'Imana nibyo byonyine bishobora kugira icyo bikugezaho ukazagira igihe uva huri ukagera aho ukeneye kuba ukagera mu gihugu cyawe ahubwo ndetse ibirenze ibyo ukazagera no mu ijuru kuko niho twese duharanira bavandimwe twibuke ko gusenga kwa buri munsi na amahirwe adasanzwe yo kwerekana ishimwe ryacu ku Mana kubera ibyo iduha n'ibyo dukorera buri munsi tubyibuke twe kubyibagirwa gusenga kwa buri munsi na amahirwe adasanzwe yo kwerekana ishimwe ryacu ku Mana kubera ibyo iduha n'ibyo dukorera buri munsi n'ibyo izadukorera mu bihe biri imbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dutangire tubihimbarize kandi tubishimire ibyo izadukorera byose kandi birahari ni byinshi cyane ikindi kandi gusenga tumenye ko ari uburyo bwiza bwo kurokonesa cyangwa se byo kwa acknowledging uri kuri direction y'imibereho yacu uwariwe a way to acknowledge who is really in control of our lives n'uburyo bwiza bwo kurokonesa bwo kwa acknowledging uri kuri direction y'imibereho yacu uwariwe muri Yesaya igice cya 46 umurongo wa 9 n'uwa 10 Yesaya igice cya 46 umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo mwibuke ibyabanje kubaho kera kuko ari je mana nta yindi baho ni je mana nta yindi duhanye umurongo wa 10 mpera mu itangiriro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora none se iyi mana wayibangikanya n'iki wayibangikanya nande nanone Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 17 Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 17 iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamwa n'ijambo ry'abera kugira ngo abakiriho bamenye kwisumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu kandi kwigaburira uwishaka ikimikuworoheje hanyuma y'abandi bose igaburira uwo ishaka yimika uworoheje hanyuma y'abandi bose none si imana wayibanyikanya niki wangi wanyikanya nande ngo n'uburyo bwiza gusenga n'uburyo bwiza bwo ku bwo kurokonesa uri kuri direction y'imibereho yacu uwo ari we kandi gusenga gukwiriye gusobanuka ko atari inzira yo kugira ngo ibyo dushaka twebwe ubwacu bikorwe ahubwo ngo ibyishaka bibe kuko gusenga bavandimwe tubyumve neza gusenga ntibihindura imana ukwiri kubera ko imana uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwiri nejo nejo bundi ni kwizabimeze yamye ari imana y'urukundo ari imana y'agakiza nicyo cyatumye yohereza Yesu akaza kudupfira imana ikaza muri twe ndetse akagakizi kaba yaragateguye ngo isi itararemwa kubera urukundo rwayo ngiye imana yacu uko yahoze icyo gihe yari imana y'urukundo ruhebuje n'uyu munsi ni kwiri ni nakwizaba kubw'ibyo iyo dusenga gusenga kwacu ntabwo biyihindura ukwiri ahubwo nitwe bihindura kugira ngo tube nk'uko imana ishaka uko tubikora tubishishikariye niko turushaho guhinduka ndetse no kwegera imana bavandimwe dusenge kandi twiyegereza imana kandi twige gusabana nayo kuko nta kindi kera kirabura uzasanga kikugejeje ku byo wifuza byose uretse gusabana n'Imana kujujura no kwiramanta no kuvuga ibi nibi kanaka nibo batumye mera ntya ubwoko ubu n'ubu nibwo butumye ngira ha ibintu nk'ibyo nibibavemo mumenye ko gusabana n'Imana ari cyo kizima ari byo bizatugeza aho dukeneye kugera ari byo bizadutuza aho dukeneye gutura ari byo bizatugeza ku byo dukeneye byose gusabana n'Imana nicyo dukeneye muri uyu mwaka w'2021 Imana ishimwe kandi bavandimwe iduhe komatana nayo ntabwo twabyishoboza ngo uvuge ngo ngiye gutangira mbikore zashyiraho ingufu zanjye zose reka da bisaba Imana saba umwuka wera kugira ngo akuyobore ayobore ubugingo bwawe abiguhe kuko uzabibona ari uko ubisabye bisabe uzabibona ni isezerano Imana yaduhaye reka dusenge Mana yacu urakoze kuko uri Imana nziza uri Imana idukunda uri Imana yaduhaye amasezerano kandi uri Imana isohoza amasezerano warabikoze kandi uzabikora ntabwo tubishakira kure tubishakira mu buzima bwacu bwa buri munsi tubishakira mu byo dukora tubishakira mu byo tuvuga tubishakira mu ahantu turi tubishakira mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko turabibona ibyo dukorera turabibona niyo mpamvu uyu mwaka w'2021 tugusabye kugira ngo uzatubere umwaka wo gusabana nawe umwaka wo kukugira mu bitekerezo byacu umwaka wo kugendana nawe umwaka wo kubana nawe umwaka wo gusabana nawe umwaka wo kukugira umwaka wo kubana nawe haleluya ndagusabye kugira ngo ubitwemerere ndakwinginze kugira ngo ubitwemerere ubiduhe uduhe gusabana nawe ufashe abanyarwanda ubahe komatana nawe ubahe kukugira mu bitekerezo ubahe kugira ngo uyu mwaka uzabwo gusabana nawe kugira ngo ibyo kwijujuta no kujujura no kwikoma abanaba ntacyo bizatugezaho nta nicyo bizabagezaho ahubwo kukugana no kuguhindukirira aba ari byo twese turangamira kugira ngo tube abanyarwanda tutigeze tubabo mu bihe byashize ahubwo tube abanyarwanda bashya kuko nibyo dushakaho tubyambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu amen amen
Zabatende mutse, ukobiri turi jingo sabagenzi bacu.